eɗen hannde allan mbiyen 9 février 2024 bisimilla moɗon yewtere sukaɓe mbiyen jokkoɓe ma mbiyen hayeɓe mbaɗanta on mbiyen sakiraɓe moɗon Oumar Wegolo e mbiyen Mamadou Sama Sow jom ñalli jawandu feere no mbaɗɗa
mbeɗe selli fa woɗi baylo ñaaƴa ñalande tafa ñalande ñalande nde wala do e junggo lanɗo woni noon mbireten
albarka Allah jawandu feere weltima sanne
aywa sen gatti junggo meɗen yaade e mbossu en kala no kabaru kaldal e kawral alan zeringal wattu joni sukaɓe wonɓe ndi saaha leydi meɗen ndi hoɗo fuɓe mijiddo hen ɓe kollitiwde wattu joni ɗatol hakkude gawo kañi e sewar wo wollitinɓe wiide kay nokku o fa hande iɗum sakka sukaɓe wonɓe toon ɓeɓe mbihi kuttijan wonde yettadeɓe hono ko nayiri banggal keɓe mabɓe ko nandi e muɗum caggal muɗum ko nayiri banggal ko noddirten portrait ko e jaahan jiidi oɗo neɗɗo noddirteɗo Sana Ba Samaki e duuɓi makko ne mbara e duuɓi noga e nayyi hono o worri e garam famtade ɗo e journal ngal garen timminiren birki sembe canɗi
jawno feere a haali mbiyen fuɗɗore nde laamukoɓe transition ɓe holti wiide timmi ɗon e ɗon talkuru Alji mbiyen tinaɗo 2015 wonande guɓɓe mbiyen kaptoje sahal leydi ndi ɗum pitugol waɗama ñande alkamsari nokka e joyi janvier ƴaɓɓiri ndu
noon wori sembe seku kamɓe sukaɓe jokkol wonɓe ley saaha leydi meɗen ndi woɓɓe mabɓe kay tewdaka ley oɗo hakkille fa keɓen famtata keɓɓen Ousmane Niali Boule e sita sidi ɓe
e wi sukaɓe gaw nde dabere nde kanankoɓe laamu hakkude e joɓami ana kani yettede e wi mabɓe gueɗe ciññininɗe ɗe teddinayyi a diji ɗiɓɓamin mali ka yogaɓe mabɓe kolti mettimuɓen e nder dabere
han halfinere ɗi golleji fe gotan nodda yetti genni gawo mbiɗa andi jaati dabirimo ɓiɓɓe leydi mali fo domi noon on ko ɓamat to laamukoɓe laam hakkodere joni ɗum woni jooɗa haala hakkude ɓiɓɓe leydi mali mo gollam ɗum wonde waɗede min ke miɗi weltike sanne caga o anne ɓamaɗo to laamukoɓe laam hakkodere jon min ke mi yiɗa ɗum
sini to gawo to hakkillaji ɗi ana ceddi to ñafunke to le e région Tumbutu wona noon ɗum worri sukaɓe jokkolɓe landaɓe koltiwide jettinde dabere nde ɓamamadou ndende hani ɓamede
min kay laamu fume dana wotere saabi o accord dalji nafa fo wala e muɗum saabi fana muɗum noon yo feccude leydi ni minen hayeɓe leydi ni ɗum nagata haqqil amen no fewi beete goto min andi hannen o anñamo laamu hakkudere ɓami ana natto saabe leydi malni hewta hoore muɗum fa yirwina
meccintinde wiide kaltidal hakkunde ɓiɓɓe mali ana wondi elanindede yalla jaam e deƴanan heɓe ley leydi ndi
jawno fewmi horejo transition colonel Asmi Goyta numi ñande capantati goho janvier ndu yimɓele fedde hanɓe hinnade kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi mali banggal sariyawol hertangol capantati janvier 2024
noon wori nomaɓe kanko lattoɗo président ɗum won noddirten Ousmane Issoufou May Gaw micciteɗen widdu yo premier ministre kiɗɗo ley leydi meɗen ley majju ndu ko yata yimɓeɗal temedere kañi en noma ɗiɗo kabaruji fotma heɓe do bemme ɗe ande to do page facebook kañi fa yetto compte twitter noddirteɗo ñalawma hande o x do bemme ande to
jeunesse mbiyen e fiwatawa mbiyen imma tialaji kañe ko hani hertanade banggal hewtagol deƴalu mali ndenno ɗum ɗo wono sisli kawrtal ngal waɗa ñande alkamsare goho février wonande bembiri benkanto dande mayo niger sigo ar
noon wori micciteɗen wiide dunkie ande kañi en gonno le oɗo batuɓe kaalidu wattu joni hono sukaɓe kani waɗirde imma daradia fa birfito hono fina tawaji meɗen ɗi gorri keɗɗe mo kanko noddirteɗo Mohamed Sisso komi heɓini en do hen do faccitago Ousmane Niali Boule e sita sidiɓe
e wi dokkaɗa haala ley o batu tawagaji meɗen ana mbawi wadde fa tiɗallaji jeunesse mali keɓen e jogola ka ɗum faɗum laato kana sukaɓe jaati gatta hen koyɗe muɓen e wi makko
yalla fina tawa meɗen heddiro dowla muɗum hayeɓe ahana tinnade wirfito e fina tawa meɗen batto mawɓe ɓen heeɓa jangga kulleji keɗi ko naari banggal fina tawa ana tiiɗi hannen yiya hayeje wawde hiisade jeɗɗon ma joni e mamra muɗum
eɗen kani wartude dow tawagaji meɗen e fina tawaji meɗen ɗum woni e hakkillo sukaɓe jokkolɓe hewɓe kawruɓe e o batu e wi mabɓe fina tawa mali nafa mawɗo woni e muɗum mo timmata nden e hakkillo mabɓe sukaɓe ana kani tugade dow ɗum fa keeɓa nafa mum
en yoppi fina tawa meɗen caggan mimine tigui ñolman hannden fina tawa hana yoppede caggan ene hani ñaaƴorde fina tawa meɗen mbiɗe tewtira sukaɓe jokoɓe fo tinno yeccito seeɗan fina tawa meɗen heeɓa anta hoɗum woni newsu meɗen enen pe e hoore meɗen
caggal ɗum holtindi wiida sukaɓe jokolɓe artisan en e huminiɓe fina tawa gaddi hollitinde kullantereje ɗe moƴƴini ley luumo segu ara woni ko Mamed Sisemine studio tamani ƴiwde segu
jawno feere Oumar Wegolo fa hande banggal ɗiɗo yambiriji ɗi mbiyan jokolɓe gonɓe ley mali maɗu irɓe nokkuji guɗ hawriti e ngal ɗo festival Niger sigo ar
le majjundube ko litide be ngadan ton yambereji tiagal mudun dubbe pamine ko nayri bangal adaji le leedi meden di kedden be do sukabe ko cifi do en do facci tango Umar Kebe
hono no cikur mini nafa festival ana mauni mi reedi heddade sabi mi welti sande mi gaddo festival o sabi mi reedi mi kulle kewde mi fami kulle ko baw mi jantade mi gaddo festival o ko ikka ko won darane noga e mudum mene segu ko be mere welti sande mere yidi ko be watta ko fut hono no bomi jimi ngay
jawno fere njahan ben gawo bangal datol sivari gawo tacangul dido wattuji di kudi kuteji mudun mata masane wonno be jeune en to gawton
non kanko lamido feddende noddete comorque hinde to gawoto hollitir wiide o noddire Abdul Karim Samba kedden ko sifido hen
la jeunesse jeunesse woni nuygal leedi kullantereje gaddatede le ngallure nde le temdere fu chapan jetti dongul lawol wurata warde golleji mundu sukabe ngatta en sini lawgol falama sukabe hewbe keddotoni kapata ko golla dun ana way la sad sababu fabe hakkilaji gondinata e mabbe wattu joni o tidallaji ana godi sini dun kasen wadrini de way buddude jirwere jeunesse o won gollidobe e lam o celbe gollude sabe falagol lawgol dun fu ana beeda tidallaji ko watta rafi golle
e jahanna yewtere meden minni magga jawdo fere biyanda jibu min wenta yurgu yugu latike fina tawa ben bongal le mali dubi kewde nanno jokolbe hebe hulti wiide be ande kesde mbaw jati fabaade habbo ben do taggu
non jati kambe bloggerem bindob le beme ande de be koliti wiide sama seku be biso ni dido imma draji ngad amale beme ande tudum waylata sababu so danya ko buyti sanne e yurku yurku fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule sita sidibe
lebi kango bina keita goto e bloggerem anda do sanne do beme ande de o holliti kaba ko nari bangal maral bongal ko holliti dabir hande fiede yalla yurku yurka ko ana habbe
de demane o population
be ndarte e jamaare de pati njoba kalisi do kana yobude tay sene njoba fu ndokete talkur ane hakkilaji himbe ne ana way hokkirinde ni tan kalisi tawe talkur fu hokkaka pama dun penen non e pama wadde be ngada i golleji himbe ana kani hollitede pamine dun fakas
le capital leedi mali hayabe ko heemudun holliti mi yurku yurka ko hebi semene leni hanne sanne ko suguli jamaare be holliti imadra an han wadede yalla jamaare famitende kuteji mudun
do devant
nantinobe kabaruji kan holitinde himbe kollitinde storaji gondi do wadugol yurku yurkoji sukabe hande ane hakkilaji mumen sini gollira do nambar wala fu ko kebata darnde bembe ande de ana mawni sanne do kabar mun sabi hande do mali do a wi'an hono edi woni jijam himbe ni himbe ana jidi hebude tawe tampay
l'education civique
fa hande be bloquer ana tewtor lamo tinno wada imadraji yalla bem ande ana nato nukkuje to jamana famitinte do kuteji yurku yurkaku
jawno fere ne memon hala golle mo debbo goto humtanta hore bangal la fina tawa
non jati o do debbo mo dire sanaba samake du mokkan bare e dubi noga e nay o do suko debbo holita wer ko nayri bangal disaji fina tawa anduden le leedi med indi kanyo ko nande mudu do parirta cuudna ko nande mudun fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule e sita sidibe
ne do ciido mo wana jondarnde sanne sanaba samake bisimime le magasin mudun noddire sanaba decor bisimirimi do jam e jalede o jangowo jande télécommunication holtiwide yidi o golle illa ana famdi
décoration era
giddimi suka mede wala di desengaji do carton mi nasana kulleji kewdi le sultan ko sabi so wadmi jande mudun tiagal mudun du men golide e yimbe senegal ko nare bangal nasu
ay senegal awri la ko sebe
e wi mako pardugol e bagiji e kulantereji godde fina tawa ana horsi sanne wattu joni o le yengeji kurtungoji lamuruji e nandore mudun
anga décoration qualité
sesel fuko hanna amen mede war nasde kulleji mudun yoga yo manika yoga fulbe yoga du habe homa fu enes mudun mede goldira kaaki fina tawa e papierji e tumude fattade woru di enanal mudun ku heewi hannen nasugol kulleji fina tawa buru weddu den fele kurtu ngoji enanal mudun kada nodda amen men mad nasse fina tawa
mariage decoration et traditionnellement
do wadde o golle madame goita ana wawani hore mudun dun sabide o madarta e sukabe jokolbe fu buri rewbe tinno golla yala nan bawana koy muben
jawno fe tarika ben hande mamon hala kabaru ummu e modibo tawir dun won ko andan adun
en biyan ummu e modibo so be indama tan wala fudo cikititeden en jahan le nokko no dirtedo dilli dum woni gallure waliyabe bedo yimbel yobe teddinabe sanne ko buri hewde leedi me indi furdu sarun kibido gorko mamadou samad sekunde kewda imindirde kanko no dirted ummu modu so lan do jabi hewbe ka kolliti wiide kanko no dirted modibo dum hasindino ko jokkale hen kedda ma kanko no dirted sidi gimba yaraw yo gota andan do kabar taliki tud dilli to kuma sifido hen
ummu e modibo dilli yummiraado e kanye biiko ummu woni yummiraado modibo woni biiko ummu wuri duubi chaban e jeenay e didi modibo duubi chaban e nay e jeddi be maccudo Allah be waluwi Allah be ngadani Allah be yoppiri Allah be andi Allah aywa be jidi nulado Allah du dum wadi Allah hokkibe o darja gina adal fa joni yimbe anan jaha yoga hen anan jaha ana tewta andal yoga hen du ana tewta barke be ngala yimbe du ko batote a tewran Allah Allah wada kammari mabben Allah wada barke mabben haajuji ma humte dum wadi fa yimbe anan jaha ana juro kaburuji mabben ana hala hammiji mabben Allah jabo Allah woni jabo ta yeyi a juro yima ton a tamantare don to ngada fere fu njida e mabben fa ay wa jurgol madu ana feewa ana modja ana wae no Allah wiini
dun nabata en e birki sembe caldi
jawno fere ben na cagal piide Mali Côte d'Ivoire ko dum jogonda bin ton
e mbiyan hanken jati de do piide wadi sembe sekule de do piide kambe sukab yaltube hon fuddo holli ko woni hakkile mudum
no goddum fo la hen entraîneur o tan jamma o bonere minen ka grande anni joodi fami nyaama o bass do joodi mi do ron ko umade fi Allah wadi tammi juuli safan e law mi uddi sanadu hande wana latto goddum metti bernde ka hande mi bal donc
hande dum min donki Côte d'Ivoire ko wonto hande Côte d'Ivoire Mali ke fa hande imakide
yo gille premier mi tan da heba rouge keba penalty ngada rate penalty entraîneur ko wadi dum gasa eta sino o en hani gagnude o match o to Mali en woni fu hande ka yonki mun ko woni e pi minen baawi be min pi bolon me kambe wari hebi wune o
jawno fere mino dokkaten kabaru jume hande tan den tan jotan kala kedi bawdo to en ciagal joni
non jati biriten sembe seko kikidane do ngatta haddude e kabaruji den bien sukabe ferme jafey no kono bandirno do e sede journal ngalan wara e langue tamasiak merci bye bye